Adibidibidibida Wana nguzile vote sefe Niko na buddy Let's go Leona kikao na madam Aha
The bad number
Mabinti mina takali achika Ni muema pema mana daima mke muema Wanatoka kubwa na sodada unasim kubwa Nyuma kario dogo na jikuta piskali Kumbe kipisi cha gogo Nisikiza mimi mwenza kusila iniki Chambaluti sili atakama kipika shishi Ebu anakue mama tungoje badai vide mwako anakariwa undo mefana na na Eti nidondoke hapa, nidondoke kule, unidondoke Mikey
Dondoke Mikey
Eti nidondoke hapa, nidondoke kule, unidondoke Mikey
Dondoke Mikey
Sema dondoke Mikey Wanangu mina dondoke Mikey Mina dondoke Mikey Wanangu sema dondoke Mikey Magumu mengi wanaficha kwenye chesti Kwanza na siri nyingi kama taulo la guesti Eti unaboa boa, unafobishe biche Ta ukipanda mboga mboga, unataka siti adilishe Wee, fundi mungu kwa makubwa na madogo Pole kaka mwenye ukuni, alafu na dem gogo Salam Malia, salam dada zetu Kumbe bwana, msie mchuna, mebaki bwana yeswe Baby, mvua nyingine sio Kama unasikia baridi, bola uzibe masikio Baby, situjile kodi Alafu tumpe mange, ili tuongeze salia Eti nidondoke hapa, nidondoke kule, unidondoke Mikey
Dondoke Mikey
Eti nidondoke hapa, nidondoke kule, unidondoke Mikey
Dondoke Mikey
Sema dondoke Mikey Wanangu mina dondoke Mikey Mina dondoke Mikey Wanangu sema dondoke Mikey Aha Wanangu 04 4 4 4 7 Nikono bad number, number chafu Msalimia mtitwe
Mtitu Records
Msalimia Master J Msalimia Kenasa Msukuma Tajiri Babaj
Lazima liwe itiwewe
Number